kyafu mugidwa sabiti eno kiki ekiviirako abantu okweyongera okutabuka obwongo olw'okulwala emitweyo ebbula ly'emirimu mu bavubuka obwakireereesi nga tebalina kyakukola nkotadde n'okozesa ebiragalalagala ebimu ko byeviiriddeko obulwadde bw'omutwe okweyongera alipoota eno yafuniddwa minisitule y'ebyobulamu kusinziira n'amawulire wali mu Kampala era nekitegeerekisa nti abavubuka okuva ku myaka 15 ku myaka 3 bangi tebalina emirimu ate nga n'okusoma tebaasoma. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga Dr. Yusuf Acheng yategeezezza nti 16.9% ku buli 10 be bannayuganda abafuna ekizibu ky'obulwadde bw'obwongo nga kino kiva ku bbula ly'emirimu abamu ne batayambibwako kwe kusoma ate ne kibaleetera ebirowoozo ebingi awo nno ne beekyawa n'obwongo ne bukola ki ne butabuka.
The report highlights that 50.9% of young people aged 18 to 30 are not in employment, education, or training. This reality fuels distrust and hopelessness. In other words, Uganda's population challenge is not only about how many we are, it's about how well we nurture and protect well-being across the life course, so that our youthful population becomes a skilled and productive workforce under the National Development Plan 4 and the 10-fold growth strategy.
Besides news and change, it is important to know how long we've been here. Nabo obukola kinene nnyo okubanta okusabuka obwongo ate ne kabasanyizibwa nabyo bikoze kinene nnyo okusongera ku ndwadde y'obwongo. Ebibalo biraga nti abaami abakola 39 ku buli 10 n'abakyala abakola 42 ku buli 10 ku myaka 15 okutuuka ku myaka 40 be basanga ebizibu ebyo kabasanyizibwa n'obutabanguko mu maka. Kati Dr. Daniel Kyabazinga yategeezezza nti eggwanga lirina okufaayo ennyo y'obujjanjabi bw'endwadde y'omutwe kiyambeko n'okunkulaakulana y'eggwanga mu biseera ebijja mu maaso.
Olunaku lwaleero okuteeka omutwe guno mu gw'ebyobulamu mu mpeereza y'abantu abali mu Uganda kiraze nti tulina okuteeka ekkira mu kutwala mu maaso n'okusoosowaza ebyobujjanjaba bw'omutwe. Abantu abali mu Uganda bawangaaliramu 70% ku buli 10 bali wansi w'emyaka 30 era Uganda bwe tuba twagala okutwala mu maaso ekiyise 10-fold growth strategy okuva ku buwumbi bwa $5 okutuuka ku buwumbi 5 omwaka gw'2024 tulina okulowooza ku bya okuleetamu ebyobulamu okugunjula abantu mu by'okukola ekiyise productivity ne skilling n'okulaba nti abantu ebirowoozo byabwe n'ebiteeso byabwe bikyaliramu.
Okay, Dr. Daniel Kyabazinga. Kati yakuli eddwaliro ly'ebitabisa Dr. Juliet Nako yasabye abakulu mu minisitule y'ebyobulamu okwongera ku bikozesebwa mu ddwaliro eryo olw'omuwendo gw'abalwadde b'emitwe omungi. Dr. Nako yategeeza nti kizibudde okukubanga abantu bakozesa ebiragalalagala ebiyitiridde obungi naddala mu bavubuka ate nga weetagisa yona okuzimba eddwaliro eddala ng'oggyeko obutabisa beetagayo n'eddwaliro eddala. Iya.
Era kakusaluka kakiso kibuddeyo netuleeta embeera nga bweri kigamba nti eddwaliro ly'ebutalika mutuufu bigudde nnyo olwokuba nti abantu abalina embeera eno bangi nnyo beeyongedde embeera ey'okunywa omwenge ebiragalalagala esajjuse era ekuuse kidemu wetwogerera nga tugamba nti obujjanjabi bw'abalwadde bano abawera ennumba n'obuzibu bw'emyenge n'ebiragalaga beetaaga obujjanjabi tebumala kubanga buli bisabika yokka wetwogerera tugamba nti mu pulaani eya NDP4 twateekamu nga minisita of health nti twongere tuzimbe ebifo wetujjanjabira abantu bano mu malwaliro amalala mu regional referral.